Exclusive to Say the Hype Man.
Nigga Foxy. Let's listen to this track. Cause we said so. God told him.
Ukiro chimona toy, itako yejidia kwa bantu. Uimone ifidia bana kanto. Gawafika mwudu kwipsh. Otherwise vengi batush. Femo kutamba moto. No ikata kutamba moto. Diwe mwuzanga sombe la veni kamba. Nangala zima ningi lelo nfoto koza. Gaishi kuiba nishi kwa fwa. Sombela veni kamba Nangala zima ningi lelo nfoto koza Kaishi kuiba nishi kwa fwa
You ready?
Uteka nya uiva fast Onzelio tuwa suli Uwafika ni nshiri ya full Oke numa chava na yo Uivuwa moka fwa na yo Ni mama walusi Chusika zushemu mulivonze Achinja pofi Ama gaiza kunta pofi Achinja pofi Ama gaiza kunta pofi Achinja pofi Ama gaiza achinja pofi
Last kuti pusha face nipota urasenu Otherwise
Muzanga sombela veni kamba Nangala zima ningi lelo nfoto koza Gaishi kuiba nishi kwa fwa
You ready?
Muzanga sombela veni kamba Nangala zima ningi lelo nfoto koza Gaishi kuiba nishi kwa fwa
Exclusive to Zayd Hype Magazine.